ogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo socdaalku maraya bariga dhexe ayaa Khamiista maanta ah la kulmay Amiirka Hay'adda Dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Blinken ayaa sidoo kale la kulmay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Qatar Mohammed Al Thani ka hor inta uusan wada hadal Jimcaha kula yeelan madaxda Carabta magaalada London. Iyadoo mid ka mid ah ajendaha Blinken uu ahaa raadinta kordhinta gargaarka bani aadnimo ee Falastiiniyiinta ee Qasa, ayaa Faransiisko uu martigeliyey shir caalami ah oo maanta uu Khamiista ka furmay magaalada Paris si lacag loogu ururiyo dadka ay saameeyeen dagaalka u dhexeeya Israel iyo Hamas ee Lubnaan. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu yaboohay 108 milyan oo doolarka Mareykanka ah, halka Jarmalkuna uu sheegay in 103 milyan oo doolarka Mareykanka ugu deeqayo gargaarka Lubnaan. Waqtiga dhow gargaar ballaaran ayaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo dadka reer Lubnaan. Labadaba 100,000 ee qof ee ku barakacay dagaalka iyo bulshooyinka martigelinaya, sidaasina waxaa shirka ka furmay Baariis ka sheegay madaxweynaha Faransiiska Macron. Bilatariga Israel ayaa sheegay maanta inay qaadeen weerar cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana goobaha hubka lagu farsameeyo ee Xisbullah ee ku yaala duleedka koonfureed ee magaalada Beirut. Bilatariga Lubnaan ayaa sheegay in 3 ka mid ah askartooda lagu dilay weerar ay Israel ka geysatay xilli ay howlgal samatabixin ka wadeen agaarka tuulada Yater ee koonfurta Lubnaan. Israel waxay sheegtay in dagaalka ay kula jirto Xisbullah oo ay Iran taageerto uusan ahayn mid ka dhaman Lubnaan, taasoo keentay inay sii kordhiso cabsida colaadda gobolka. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Qasa ayaa sheegay in duqeyn ay Israel ka geysatay dugsi dad barakacyaal ah gabaad u ahaa oo ku yaala deegaanka Nuseirat, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo cirka ah ay Israel ka geysatay Dimashq, uuna ku dhintay ugu yaraan 1 askari, 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Israel mar dhif-dhifa ayay ka hadashaa weerarada ka dhanka ah bartilmaameedyadeeda Suuriya, laakiin waxay sanado badan beegsanaysay bartilmaameedyo Iran lala xiriirinayo, taasoo qayb ka ah ololaha Israel ay ku doonayso inay ku joojiso hubka Siriya kaga soo gala Xisbullah, laguna curqaladeeyo xulufada Iran. Booqashada Blinken ayaa waxaa ka mid ahaa booqashooyin uu ku tagay Israel iyo Sacuudiga oo uu kala hadlay muhiimadda ay leedahay in la joojiyo dagaalka Qasa iyo sidii loo sii dayn lahaa laystayaasha weli ku jira gacanta Hamas. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa safarkiisa xoogga ku saaraya dhammaynta colaadda Bariga Dhexe, isagoo diiradda saaraya qayb ka mid ah wadahadalladii uu la yeeshay saraakiisha amniga gobolka, maamulka Israel iyo dibudhiska Qasa. Dagaalka Qasa ayaa bilowday bishii Oktoobar 7-deedii 2023 oo Hamas ay weerartay koonfurta Israel, xilligaasoo ay maleeshiyaadku dileen ilaa iyo 1,200 qof, ayna qafaasheen 210 kale. Hamas ayaa weli gacanta ku haysa ku dhawaad 100 lahaystayaashaasi ah, iyadoo 3 meelood meel la rumaysan yahay inay dhinteen. Duulaanka Israel ee marinka Qasa ayaa lagu dilay in ka badan 240,000 qof oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa, kuwaasoo u badan caruur iyo haween, iyadoo Israel ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan 2,000 oo dagaalyahanada Hamasa.